Atenga baizi basini yeyo kutano basemberero okutandika olusoma minister mu bwakabaka bwa Buganda avunanyizibwa government ezebitundu era akola ku ntambula z'omutanda owekitiibwa Joseph Kawuki agamba nti abazadde n'abasomesa bali nakyo bakola kinene nnyo mu kulambika abaana kubanga eddaala lya L-level kulu nnyo mu kutereeza obulamu bw'abaana bano. Joseph bali kudembe.
Minister binabyogeredde mu district y'Emityana ku ssomero mu Musa High School ng'eno abayizi abazadde saako n'abasomesa beebaza Katonda olw'ebyo ebyava mu bigezo ebya siniya eyokuna eby'omwaka 2025 era nga minister ye principal w'essomero lino n'agamba nti siniya eyokutaano ne siniya eyomukaaga eddaala lino likola kinene nnyo mu bulamu bw'abaana bw'omumaaso nga bwe gutyo abazadde tebasaanye kulisaagiriramu.
Akaseera kano kakulu nnyo abazadde okulambika abaana okulondawo ebyo ebinaabagasa bulamu bwabwe kuba omwana gy'alaga yagenda omusalirawo oba anaasobola okusomoka omugga oba nedda. N'olwekyo abazadde n'abasomesa mbasaba mutunuulire nnyo abaana mubayambe mubalungamye mu kiseera nga bamaze siniya eyokuna ne bayita bulungi ebibuuzo nga bagenda ku mutendera oguddako.
Tatuse n'okulambulula obukulu obuli mu kubeera n'eddaala oba ebbaluwa eya siniya ey'omukaaga nti nga waliwo n'abamu ku bannabyabufuzi abatuuka n'entuuyo okuzisaza ebibatu okukabatema nti tebalina bbaluwa ey'eddaala lino.
Na mukwano gwange omu yabadde yeesimbyewo mu by'obufuzi nga n'abalonzi bagenda mmuwagira naye nga talina bbaluwa ya siniya ya mukaaga era ne bamugyamu bbaluwa ya siniya ey'omukaaga ne bamugyamu era bwe yakedde ku makya n'agamba nina abalonzi bange n'abaako kwabaguza oli baamuwadde akalulu n'agenda mu paalamenti naye ng'ono alina n'obusobozi obugaa nti okuguza abalonzi bange olwo bamuwuliramu ne bamulonda naye ng'oli ekyamulemezza kuba talina bbaluwa ya siniya yakumeka. Mwabayizi temwebuzaabuza oyinza obutabirowooza ako essaawa eno naye olitukira obyetaaga olunsi ng'obudde bwakuddeko oba oli awo munnaffe teyafuna mukisa mu kiseera ekyo oba oli awo ne bwe yakula teyasooka kirowoozaako nekyo kyamugwira naye kinaggwira ofaanana otya kati gw'omwana ojja kgenda ozanyezanye nti nze kusoma nkwetaaga ki.
Misa ey'okwebaza ekulembeddwa mu bwana mukulu w'ekigo ky'ennaama mu ekereziya katolika mu ssaza lya Kinda Mityana Reverend Father John Richard Ssemambo era ono aliko entanda gy'asibiridde abayizi n'abazadde.
Abayizi mbasaba nga tutandika ttaamu eno bannaffe batutedde essanyu nga bawangula awo nno ne mbasabamu abayizi abatandise okusoma ttaamu eno musabire abazadde ababawadde fees musabire abasomesa ababasomesa mwesabirenga amaanyi bulijjo ennema y'omukama ebabeere mubeere bawulize eri abazadde eri abasomesa n'eri abantu bonna ababalinako obuyinza babagamba bibayamba okubeera mu ddoboozi lya Katonda eribayamba bulijjo okukola ekituufu bitamu mujja bisanganga abavubuka naye ennema y'omukama gyatusuubiza mu masomo leero etuyamba okuwangula ebikeme ebyo fenna bulijjo tukkirizenga era twogerenga tugamba nti sitaani nva mu maaso kubanga ag'amaanyi omukama Katonda agatuwa ag'okuwangula sitaani. Abayizi mbaagaliza ettaamu ennungi abazadde mukole bwezingirire mutuukirize obuvunaanyizibwa omukama bw'abawa.
Ku lwa Seddume Lubogola Simba nze Joseph Balikuddembe Emityana.